Blog Talk Radio.
Shakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC dufite saa 10 z'amanywa n'iminota 5 isaha z'i Washington DC tukagira saa 4 z'ijoro n'iminota 5 isaha z'i Paris, Buruseli n'ahandi mu Burayi bwo hagati, na saa tatu z'ijoro n'iminota itanu isaha z'i London mu Bwongereza, saa tanu z'ijoro n'iminota itanu isaha z'iwacu i Kigali. Uno munsi turi kwa gatanu tariki ya 15 Werurwe umwaka w'ibihumbi bibiri na 2019, tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro duharanira ukuri turwanya ikinyoma, ikiganiro tutabashe kubagezaho ku wa mbere wa kino cyumweru ku mpamvu tubasabye rwose kutubabariraho. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera, nsabye gufata mikoro akabasuhuza none tukabona gutangira ikiganiro. Jonathan Musonera, ndatekereza kuri ho nyumva kuko nakubonye muri studio, wafata mikoro ugasuhuza abari ho twumva.
Ndakumva neza muvandimwe Joseph, uraho?
Uracyahumeka?
Ndashimye Imana cyane. Uretse ko imbeho, imiyaga yatumye tugira ibintu bimeze nka gripe, ariko turashima Imana.
Natwe imiyaga irahari, yego ntabwo ntawayigeranya n'imiyaga yo mu Bwongereza, ariko nawe niwe wibagirwa ko tutari kure y'Ubwongereza, turi mu Bufaransa buturanye n'Ubwongereza, bityo natwe iyo miyaga tuyimaranye igihe n'imvura rugeretse. Gusa rero mbisubiremo, nta kigereranyo n'ibiba mu Bwongereza, kuko ni iwabo w'umuyaga, ni iwabo w'imvura.
Nibyo rwose, ariko ntacyo turacyahumeka. Reka rero ngushimire uyu mwanya wafashe wo kugira ngo wongere dufatanye gutegura iki kiganiro. Nshimire n'abakunzi bacu bahora fatanya natwe mu biganiro no kudufasha, kuduha inama mu byo dukora. Nkaba rero mbararitse kugira ngo baze dufatanye nanone muri iki kiganiro, kandi amahoro n'imigisha y'Imana bibane namwe muri iki kiganiro. Urakoze.
Ndagushimiye cyane Jonathan, ntabwo twari duherukanye, nako abakunzi b'ikiganiro cyawe rwose ntibari bagorutse hashize ibyumweru birenze bibiri. Bityo rero ni karibu rwose, karibu. Hari hashize igihe, hari hashize igihe rwose. Muri kino kiganiro tugiye kureba, nk'uko twabisezeranije abakunzi bacu, iby'ibisazi by'umwicanyi Paul Kagame bigeze ku buce u Rwanda n'akarere ka East African Community. Ni yo suje, ni insanganyamatsiko ya kino kiganiro cyacu. Tukaba tugiye kugaruka ku bintu bitatu by'ingenzi bivugwa muri ino minsi, ariko mu by'ukuri usanga kuri radio yacu akenshi tuba twaravuze. Gusa rero mu gihe bibaye, mu gihe bigeze igihe cyabyo, bikaba bisaba ko tugaruka ku bintu bimwe na bimwe, tugasesengura birushaho, cyangwa se tukanafasha n'abandi bagiye basesengura ku buryo bunyuranye, haba mu nyandiko, haba mu maradiyo asigaye yaranagwiriye. Ni byiza cyane. Natwe rero tukaba tugiye kureba icyo twabunganyaho kuri ibyo bintu bitatu bimaze iminsi bivugwa. Ikintu cya mbere kimaze iminsi kivugwa ni intambara y'ubucuruzi, aho Barihima, niko umuntu yamwita Barihima FPDM Kagame, yashoje nyine intambara tariki ya 27 z'ukwa kabiri 2019, ifunga imipaka hagati ya Uganda n'u Rwanda. Ingingo ya kabiri mu byo turi buganiraho ni aho nyine Kagame yivamo mu gihe yafunguraga umushyikirano tariki ya 16, mu gihe yafunguraga na kumushyikirano wa 16 ku itariki ya 9 z'ukwa gatatu 2019, aho kanywa musayi Kagame rwose yeruye akemera noneho ko ari we wishe Bwana Seth Sendashonga, ngo kubera igitero ku Rwanda yateguranaga na Uganda. Ingingo ya gatatu ari nayo ya nyuma, nayo ijyanye n'uko kwivamo, ijyanye nano n'uko kwivamo ariko ku kindi kintu, aho nanone kuri iyo tariki ya 9 z'ukwa gatatu 2019, Kanywa Musayi Kagame yasutse amarangamutima yo gushengurwa ngo n'ifungwa ry'umwicanyi ruharwa René Rutagungira, ariko Kagame we yita umwana uzira akarengane, mu by'ukuri w'inzira akarengane, umwana w'inzira akarengane. Uwo mwana w'inzira akarengane rero uramuzi neza Jonathan, mwarabanye mu gisirikare, uzi ibigwi bye biteye ubwoba byo muri DMI ya Escort wa Kabarebe, wa James Kabarebe undi mwicanyi kabuhariwe akaba yarakoreshwaga mu bikorwa by'ubwicanyi no gusahura FPR gifata ubutegetsi mu kwa karindwi 1994 turaza rero kubireba ibyo byose rwose tuvuguruza hari n'abandi babikoze ku maradiyo anyuranye ariko haza no kubamo ibintu umuntu yakwita kuvangavanga turi bugerageze rwose ku gutanga ibisobanuro byunganira abo bose bagiye bavuga kuri uwo mwicanyi rene rutagungira Kagame warijije Kagame akavuga ngo ni umwana w'inzira karengane rwose ngo wari warajyanywe muri Uganda ngo no gushaka imibereho gusurviving gushaka imibereho umwicanyi kabuhariwe ntabwo turi buvuge byo twigeze no kumuvugaho mu by'ukuri ndetse no mu kiganiro duherukanye kwa gatandatu ushize na Dr. Théogène Rudasingwa naho twamuvuzeho tuzanongera tumugaruke kuko yari mu bicanyi bakomeye cyane kandi ubwicanyi bwe ntabwo bwaheraga gusa muri Uganda yicaga no mu turere no mu bihugu bindi byinshi byo muri Afrika ndetse no mu Burayi naho yakoraga kuko abamutuma barazwi mbere yakoranaga na DMA igitegekwa nabo bose bagiye bayitegeka barimo bakayumba nyamwasa ariko nyuma yaho aza gusigarana n'uwahoze ari shebuja yari abereye Scott nuko James Kabarebe hamwe na Dan Munyuza dore ko bose ari agakipe k'abicanyi ko kuva DMA igishingwa mu by'ukuri bamwe bari batoya ubu nibo basigaye nyine ari abicanyi bakuru mu gihe abicanyi bamwe bakuru bamwe bafashe pasiyo abandi barafunga ibyo byose turagenda tubigarukaho turareba ukuntu rwose mu gihe gishize abatavuga rumwe bishwe nabo bose abo barone utagungira ibyo turaza kubireba turabinyuraho yego byavuzwe n'abandi benshi ariko natwe aho dushobora turi bugerageze kubaha ibisobanuro bituma abanyarwanda batwumva inshuti za radisha zirushaho kumva neza ikibazo mu by'ukuri kiri hagati ya Uganda bidafite aho bihuriye n'ibyo Kagame ashaka kwerekana ngo ko ngo Museveni bapfuye yuko ngo afasha abashaka kumutera aribo ba FPDMI Kayumba ndetse n'aba MNDCDR bikubiye mu mutwe wa FDR no mu bindi bintu bagenda bashabikanya mu by'ukuri bitashinga byitwa P5 nk'uko twagiye tubigaragaza ibi byose rero tugiye kubiganiraho Jonathan reka nshake audio yaho Kagame nyine ejo wundi ku itariki ya 10 nako ku itariki ya 9 kwa gatandatu ku itariki ya 9 za kuno kwezi turimo yatangiye rwose namarangamutima menshi cyane aho yafunguraga umwihero wa 16 akavuga gatangira nyine nayo marangamutima avuga ukuntu Uganda itoteje abanyarwanda bari mu iyo nzira karengane tuza nk'uko tuza kubireba ni intasi nyinshi cyane mu by'ukuri akakubitaho nyine n'ikinyoma ku ifungwa ry'imipaka na Uganda kuko afunze imipaka na Uganda mu by'ukuri ariko nabyo arabihakana ngo bari mu bintu tekinike arabeshya kandi na nyuma yaho byo ntituza kubitindaho tuzagenda tubigarukaho na nyuma y'iryo fungwa ry'imipaka Kagame mu by'ukuri yagiye afungura kugira ngo nyine adakomeza kwica amategeko y'umuryango wa East African Community kuko bari batangiye kumwotsa igitutu barimo n'abari abanyakenya kuko birabujwe cyane n'icyaha gikomeye cyane kuba uri mu muryango wa East African Community ukabuza abantu n'ibintu umudendezo wo gucuruza nyine wo gucuruza no kugenda kubaho hagomba gukomeza kubaho urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu ibyo bintu rero yakoze ni amashano n'ishyano yatangiye kubyigurutsa ngo avuga ngo baramubeshya ariko mu by'ukuri yatangiye gukumira ubucuruzi na Uganda ibyo byatumye mwitaba arihiba kuko mu bantu ba mbere bizagora ni abanyarwanda bagoye ngo ariko n'u Rwanda mu by'ukuri muri rusange kandi na Kagame ntibizabura kumugira ingaruka reka rero Jonathan tudatinze nshyireho audio y'iminota itanu aho Kagame nyine atangira afite amarangamutima menshi cyane asobanurira ibyo bintu mu by'ukuri ibinyamakuru bye byari bimaze iminsi bisobanura, natwe tukavuga ko ibinyamakuru bye aba bivugiramo, ariko noneho yivugiye aranatangiye ati noneho reka nivugire rwose, ati muti mumaze iminsi muvuga ibintu tuti twebwe bo mu rwego rwo hejuru tutavuga, atari kureka mvuge, reka tumwumve Jonathan noneho ubone gufata ijambo.
We are in a situation, and this gives me an opportunity. I have kept quiet about so many things, but tried to attend, you know, to them, pay attention, do my best, do this, and hoping that the best will come, and it doesn't come. Muzi ikibazo tumaranye iminsi n'abaturanyi bo hakurya muri Uganda. Ndagira ngo noneho niba ari ibanga namenaga ndibamene ndibabwire, kuko turabisangiye, kuko n'ibindi n'ubusanzwe biri mu binyamakuru biravugwa n'abantu uko aribo bose, basezibera barabisobanura hakurya bakabisobanura. Twebwe mu by'ukuri banabigezemo uruhare runini, nabo ku rundi rwego twicecekeye. Ariko uyu munsi ndashaka kugira ngo mbe baganirire mwebwe bayobozi bacu mwese muri hano na ku nzego zayo zose, mbe babwire with the facts, with evidence, with figures where they are necessary. Just put it to you so that it's up to you to make your own judgment. You see, iyo mbona abantu bavuga ngo ndabibona mu binyamakuru byanditse, wakubwira ngo there is no problem. It's no problem. It's just bariya basazi bo hakurya mu Rwanda baraho babuze ikindi bakora, baraho bagafunga imipaka baturega ibintu byinshi, ko twica abanyarwanda bacu, ko twica abantu, ko ubu turabicanye, ubu turaho. We are nothing but just murderers of our own people. This is what we are being branded every day. Fine. There's a question on a few things. If you can't, we see if you are in the Kumupaka, if you are in the facts and how we hurry, maybe was dusanganywe n'abaturanyi bacu bo muri Uganda. Ni ibintu kandi biri temporary, and the borders, I don't know whether they are open now or what, that those points that had been closed nyirawo ni gatuna or what. Aho biza hano ni bande minister, what is the timeline? What is going on? Nagira ngo mbyumve neza, then sobanura ibindi nshaka kugeraho.
Your Excellency, mpaka dufite ni Gatuna na Cyanika na Kagitumba. Kuri Gatuna hariho ongoing constructions, bizarangira nko kubaka one stop border post, bizarangira nko mu kwa gatanu. Akaba hariho slowing down of
okay, slowing down or not stopping it completely, or what?
It's not stopped. It's just slowed down.
Is there a way of speeding it up, of while you do your construction, speeding up flow of things as they should be, at least, so that we remove this excuse, because there are real issues that we need to be dealing with, other than fighting over closure or opening of the border.
Yes, sir. For smaller vehicles on our side that they are moving, the trucks, the challenge we are having now is the backload. Did you kuri side ya Uganda?
Yeah, trucks.
Yeah, trucks, heavy trucks. which zo zigomba guca kagitumba na cyanika
kagitumba na cyanika zo they are open
yes sir they are open
why I'm saying this mumaze iminsi je mubona nabaye nk'inzererezi nirwa ngenda nabirekeye nabisigiye muri iyi minsi byose abantu barwaniraga imipaka banabimbagazaga rimwe na rimwe ntanga kugaragara ko ntabizi neza cyane nkabiririmba kubwira ariko nabaga ngenda abasigaye hano imwe nabisigiye umurangi
Jonathan yo wumvise ko noneho yemeye ko ibyo tumwita kuva kera rwose tumwita inzererezi ko asesagura amafaranga y'u Rwanda y'abanyarwanda yirirwa azerera hirya no hino ashaka ingendo mu by'ukuri n'izidafite icyo zimaze ariko igikuru muri ibyo ngibyo nuko ashatse kujijisha yuko ngo ibyo bafunze imipaka ngo ni ibintu by'igihe yego ntashobora gukomeza kuyifunga ariko ashaka kubyitira ngo ni ibintu tekinike ngo abayiriwe yizerera ngo ntanabizi ibyo bimuziho Jonathan ko imipaka yose yafungwa induru zikavuga mu muryango wa East African Community Kagame nyine ngo kubera impamvu zo kuzira akaba ntacyazi mu magambo macya tutabitinze none twumve mu by'ukuri mu iminota ikurikiyeho myinshi icyari kimubabaje n'icyo amazi iminsi apfa na Uganda ariko twagiye dusesengura mu by'ukuri turacyumva mu kanya wafata akanya kumva nyine ukavuga kuri introduction ifure yo marangamutima ye neyo kuri icyo kinyoma kubisaho ngo cyuko ngo ibyo gufunga imipaka atabizi ngo kandi ntawe bihuriye n'ikibazo afite nyine Uganda ija muri ryawe Jonathan
urakoze muvandimwe Joseph Kagame mu by'ukuri bigaragara mu byo avuga afite agahinda kenshi n'akababaro gakomoka mu bindi bitari ibyo byo kuvuga ngo bafunze imipaka cyangwa ibibazo afitanye na Uganda turaza kubigeraho aho turi bwinjiye muri iki kibazo cy'abicanyi be cyane cyane ni nacyo apfa na Uganda kuko yatangiye kubafata ibikorwa bakoreraga hariya ibyo bakoraga byose donc headquarters barazishenye icyo nicyo kibazo nyamukuru afite ni nako gahinda afite ibindi byo kuvuga nyine ko ngo nibyo bavuga babana bikoze ngo yizere yazerereye ibyo dusanzwe tubizi ko ari inzererezi ariko ubuzererezi bwe kenshi burya iyo bari bwica abantu cyangwa bakora ibikorwa runaka by'ubugizi bwa nabi nk'uko tumenyereye DMA ikora aba yagiye mbega bivuge ko biba byanakozwe ngo adahari ariko nta kintu na kimwe kiba cyakozwe atakizi nubwo bagenda kwica umuboyi wo mu cyaro ababizi neza ko uwo muboyi bagiye kumwica kubera ko wenda hari icyo bamuketseho ariko ababizi biraza no kudufasha kuza kugaruka mu mateka ya DMI na FPR imikorere yayo kuko bigaragara ko mu by'ukuri abantu akenshi hari igihe baba badasobanukiwe n'uko system yari iteye ari nabyo bavanye mu Rwanda bajya kubyubaka i Bugande kandi bishe abantu benshi bashimuse benshi aho rero Uganda ikangukiye irabakangukana nkuko Museveni yabivuze ko agiye guhandura amavunja izo mvunja yarazihanduye rero nizo ziriza Kagame ubundi biranatangaje kumva umuntu nka perezida wa repubulika arizwa n'umuntu nka Rene ikimuriza ni ibikorwa yakoresheje Rene kuva intambara ikirangira 94 ibyo turaza kubigarukaho muri make ayo marira ye ntabwo ari amarira y'ubusa uko yakoze investment ikomeye cyane muri Uganda muri ubwo bwicanyi mu hari headquarter y'abicanyi n'abagizi ba nabi bashimuta abanyarwanda bica abanyamahanga yibwira ko bafitanye ikibazo ariyo nzira bacamo bakajya kwica muri Kenya mu bindi bihugu byo muri Afurika muri South Africa aho noneho hari naho banyuza amafaranga kuri ibyo bikorwa nkuko twabibonye muri MTN birukana uriya mugore wakoraga muri MTN bakirukana na bari abanyamahanga babiri b'abazungu bakoraga muri MTN kubera gukekwa kuri mu bikorwa byifatanya byaha n'u Rwanda. Ibyo byose rero nibyo mu by'ukuri byashenguye Kagame wumva ahumeka insigane hariya avuga wenda nituza kugera kuri ibyo bya Rene wumva avuga kuko Rene
reka tubigeho rwose nyuma yuko kwinyuza inkeramucyamu avuga byinshi cyane kuri iyo mipaka noneho ararasa ku ntego avuga ukuntu nyine uwo mwana uyita umwana umwicanye kabuhariwe umwicanye rwose ruharwa Rene Rutagungira ukuntu avuga ngo ni umwana asa nyine n'ubabajwe ngo n'inzira y'umusa n'icyo uyu muntu yakwita inzira y'umusaraba amazemo imyaka ijya kugera kuri ibiri muri Uganda mu by'ukuri yabiterwa wabivuze n'agahinda kishwanyaguzwa rya FPDMI Kagame muri Uganda aho nyine yari yarashoye byinshi cyane ndetse bigaragara byaje no kugaragarira Perezida Museveni ko nawe yari muri za target nawe ko yari mu bantu agomba guhirika agashyiraho abantu nyine bamutunganiye batuma akora birenzeho ibyo yakoraga nyine muri Uganda n'ahandi hose mu by'ukuri ku Uganda nk'uko wanabivuze yari indiri ariko indiri itakora ibikorwa gusa muri Uganda inabikora mu bihugu binyuranye byo muri Afrika ndetse no mu Burayi. Reka rero nshyireho rwose aho ngaho aho none yageze aho akarasa ku ntego
ariko ikindi kire associated I hope that should be resolved. I think what remains a problem that we need to keep discussing with our brothers and sisters from the north is the flow, the movement of people. Dufite Abanyarwanda bava hano mu Rwanda bajya muri Uganda it's difficult to explain it because on the other side of the border they are using certain criteria kubo bemerera bajyayo cyangwa kuba badashaka notonere kutabashaka gusa they arrest them. There are people who have been in prison in their dozens, actually running into hundreds now. Some of them are in military prisons, others nobody knows where they are. Some have, and how did we come to know this? Almost every week, there are people who are brought and dumped across the border. I think you find out the names, maybe some of them might even be here, I don't know, because some of them are small business people, bafite small business bakora back and forth. Twajya kubabaza akatubwira ngo you know what, maze muri prizo imyaka ibiri. So what happened to you? Kaba ngo no. Twabaza nabo our friends from across akatubwira ngo you know, this was an illegal immigrant. He was staying in our country illegally. But he has been in prison for 2 years, no charges, nothing, until they decide to just park them on the truck and bring them and say, you cross. 2 years in prison. Abandi, months, abandi. What did they charge you of? What in Hajj? Atahubwo, usibye ko ibintu byanjye byose babitwaye. abavuga oh I had to go to buy spare parts ndi njewe mechanician mechanic nari nambutse nagiye hakurya kugura ibyuma nari nagiye mfite $3,000 baraza bansanga mu gahoteli narayemo baramfata arayo mafaranga narayabuze barayatwaye ari abandi akira bakakubwira ngo no actually bari bafite na permission hari nabo rwose bafite legally bagiyeyo legally ariko what is happening that is disturbing on this part aba banyarwanda bamwe bafatwa it is on the advice y'abantu y'abandi banyarwanda mujye mwumva something called the so called the RNC abantu bahoze hano ba Kayumba nyamwasa n'abandi who some of the miners in South Africa abandi bari muri Uganda abandi bari Burundi and so nko kuvuga ngo bo bafite authority on the other side they work with authorities akagira ngo no uyu munyarwanda agomba kuba ari umuntu uri mu system y'u Rwanda n'umuntu utumva RNC utumva ko dukwiye kurwanya u Rwanda dukwiye gukuraho Kagame dukwiye gukuraho RPF so wangu in fact hari izindi case hari abantu bafunze hari nka case y'umuhungu umuntu kera yahoze mu gisirikare the young man umuntu witwa René Rutagungira ariko so wenyine ndamukoresha as an example hari n'abandi bari muri iyo category ore nerutagungira bajya kumufata and this is something I took up myself with even the president of Uganda so abantu ba RNC who have been given free hand for recruitment muri Uganda for abitwa ngo bari bararwanya government y'u Rwanda yaba mu refugee camps ziri muri Uganda baba basanzwe baragiyeyo ubundi buryo in fact yuri even an illegal the so called category uri mu category ya illegal immigrant muri Uganda the best way to live there and be facilitated is to say you are there because you are against the government of Rwanda or what is happening in Rwanda then you are safe and uwo musore hamwe n'abandi basore bamwe bajyaga bajya mu Uganda just to survive bakora imirimo yabo n'umuntu wavuye mu Amen to when was it it's around 2001 or 2 aho ngaho if I remember I can see you don't seem to know about it ariko ni ari 2000 Huh? It is the 90s. Oh, I thought it was around 2000. Now, but how they came to arrest them and he has been in prison with others. Abantu ba RNC baraba approaching not so long ago, about two and a half years. Kwanza maze nawe igihe kinini mu prison. So they wanted to recruit them. So abasore baranga kuko why did they want to recruit them? It's because they knew them. They knew they were in the army. So they've been looking for people like that to recruit for RNC with the support of Uganda. So abahungu baranga twebwe ubuzima bwacu we are surviving we are just doing our own things you know what to be ah rero ngo ke niba mwanze you are actually not going to operate safely in Uganda. We're going to cause you problems. Bashakuba blackmailing. The others actually refused and said, no, please, whatever you problems you have with the government of Rwanda and so on, so that's your business. Go ahead with it. We are not part of it, and we are not part of government anymore, or the system. We are not going to join you. We want to do things for our own survival. Then what happened is simple. By the way, in Mvuga, we have evidence. And I have discussed it with my counterpart in Uganda. There are meetings we had in Addis Ababa, have a summit. We met twice on 2 days during the summit, directly. We're talking. Now, and I raise this. So what happened? This group, you Musorere and Nabandi, our RNC, Bakwarana, na security services in Uganda, whatever, you know what, our Bantu, baza hano, banze kutwumva ngo babe part of us, mumenye ko aba bantu noneho baba batumwe na government y'u Rwanda kuza gutera ibibazo hano ndetse no kwica abantu b'abanyarwanda bari hano bar opposed to the government of Rwanda. Uwo mwanya baba framing the charge against them barabafata. Government ya Uganda yemeye kubikora cyangwa yabo yabikoresheje nuko basanzwe bashyigikiye ibyo bikorwa bya RNC muri Uganda byo kuri kurutinga abantu bagomba kudestabilize mu Rwanda. Niko bamufashe, they tortured the fellow, they tried everything. Hanyuma, of course, ntacyo bamusanzemo. Umwana yabwiye ati giye murarinda munyica, giye nta kintu muri bumvanemo kuko ibyo mumubwira ntabwo ari byo. Baramubika mu prison n'ubu ntihakire n'abo bandi babafatanye. Hashize iminsi ubwo mbajije perezida wa Uganda muganira mwereka ibintu RNC iri gukorera muri Uganda kandi isa naho ifite abayifasha bari mu system. Abwira nsanga aranabizi, nsanga uwo muntu aramuzi, nsanga ngira ngo barabimubwiye. Ariko hashize iminsi ubwo twararangije kuganira, charges zirahinduka, zihora zihinduka, n'ubu zarahindutse ejo bundi aho numviye. Ubwo ariko jyeho nagiye kubimenyera ni abavandimwe be, his wife, his mother, they wrote so many letters to me bambwira bati umuntu wari udutunze, umuntu wari utunze imiryango yacu bamufatiye hakurya, ntabwo tuzi ibyo ari byo, please dufashe mutumenyere ibyo ari byo. Bavuga bati kandi birasa nk'aho birimo leta ya Uganda, so niyo mpamvu tubikubwira nka perezida, turagutakambira ngo dushakire ukuntu aba bantu barekurwa kuko nibo badutunze. Nicyo cyatumye I brought it up with the president himself of Uganda. But icyo bamufatiye ngo baje kubona amakuru ngo ko hari umuntu yishe, hari abantu bagiye bapfa muri Uganda kenshi babanya Uganda. In fact sinanjye ubivuga murabibona mu binyamakuru bya Uganda, ntabwo ari byo byandika, n'abanya Uganda babyandikira bakavuga ko muri abo ngabo bamwe bapfuye bicwa na system ya Uganda ubwabo kubera political reasons zabo. Ya ntabwo bindeba, ndavuga ibyo abanyarwanda biyandikira mu makuru, bimwe bikaba impuha, bavuga ngo ni impuha zandikwa na opposition yo muri Uganda. Ibyo ntabwo bindeba, it's not an issue. Urabo ngo muri abo bantu bapfuye bamwe bari muri opposition ko bishwe nabo bana ko ari cyo babafungiye. Fine. Ariko muri icyo kiganiro genza kubwira president namwe nti president Rwanda does not want any problem with anybody, let alone with you. No one wants a problem at all. Twebwe, we are busy doing our thing, trying to do whatever we can for our development. If these issues of getting involved in moving the people is none of our business. I've left it to you. Deal with it the way you want. I am saying this directly to the president. It's not a message I sent. I was talking to him. I said, it's in your hands. Deal with it the way you want. But you know that this is just fabrication. And it's part of the problem because some people in your government are actually helping these people to destabilize us. That has already happened. Cases of things that have happened here on the hands of those people. Byatangiye kera muri za 2010 or 9 or something. You went, but I leave it to you because it is in your country. I have no say. You attend to it. He promised me he's going to look into it. Recently, nje kumva numva babihinduye ubucaji ngo nuko kandi ntibaramu mu military court ntabwo baramutwara na roya we umunya Uganda umuburanira. From his relatives, they've been telling me koroya yagerageje ngo bamushyire n'umukoti whichever court they want to try him in, kuko azi ko ari ibinyoma. They have refused to produce him. He's still in prison. Noneho ngo babihinduye according to his relatives and his lawyer. Avuga ngo in actual fact bamufatanye imbunda. This is the latest. So ariko imbunda bamufashe, he was just on the street. I think he was in a bar or something. There are CCTV cameras that show how he was arrested. Had absolutely nothing. So they want, therefore, to validate that. But it has come just like last week or 2 weeks ago. A couple of years. But that says it for everybody. The other day, in the family, there is the family of people they arrested.
Jonathan, ngira ngo wumvise amagambo menshi acurikiranye havuga René igihengo yagiriye muri Uganda, ati mu ntangiriro za bibiri bakamukosora, ati mu mpera za 90, ati kimwe n'abandi ngo RNC ngo yashatse kubarokritinga ngo kuko bari baziranye nabo bo muri RNC baziranye ngo mu gisirikare ngo ariko ngo abo barone nyine ngo banga kujya kugambana ngo kubera ko rero abo barone n'abandi banze ngo RNC ngo yabebeshye kuri guverinoma ya Uganda, ngo guverinoma ya Uganda ngo yumva ibyo yababeshyeye ngo bigaragaza nyine ko guverinoma ya Uganda ngo ishyigikiye RNC. Rongera Kagame ati negereye ubwanjye kenshi muri za kabiri muri za Addis-Abeba n'ahandi, ati negera Museveni ati mubaze iby'uwo muhungurane, ati nsangara n'abizi, atari kunda ategereza ntiyagira icyo akora, ati kugeza igihe nyine nageza aho ndekera iyo ndamubwira nti ibintu biri mu maboko yawe uzagira icyo ubikoresha. Ati rero ati baje gusanga ngo hari abo René Rutagungira ngo n'abandi ngo basanga ngo hari abo bishe ngo ibyo byose ngo ni za fabrication ngo ni ibintu by'ibihimbano. Kagame agakomeza ati nabwiye Museveni ko rwose ibyo bintu aregwa ari ibihimbano akwiye kureka urundi atari ko yakomeza kumenera kuvuna ibiti mu matwi ati noneho ati recently ati rwose vuba ati noneho bongeyeho ibindi birego ati kandi byose ati ibyo bintu ntibifashe arabeshyerwa. Mu yandi magambo Jonathan Kagame urumva ko ari nk'uko nyine yaca imanza mu Rwanda niko ariho nazica muri Uganda atazi neza iby'inkiko zo muri Uganda zifite cyangwa se n'ibyo abandi dufite kuko natwe turabifite. Hari n'ibyo twavuze, hari n'ibyo dushobora wenda kuvugaho bike ariko tukazavuga n'ibindi byinshi cyane kuko turanabifite. Jonathan, ijambo ni ryawe.
Urakoze nanone Joseph.
Uwo muntu yita umwana rwose inzira karengane ni muntu ki Jonathan? Uranamuzi.
Joseph, aya magambo ya Kagame arababaye koko. Kandi kimubabaje nuko abicanyi be nyine barafashwe.
Abicanyi barafashwe.
Urareba mu by'ukuri Uganda n'ibyo natangiye mvuga yahakoze investissement nyinshi. Ku buryo niho hari headquarter y'abicanyi bose ba Kagame, ku buryo yari yarapenetiye n'inzego za Uganda muri polisi. Uribuka ko hafunzwe umupolisi mukuru Kale Kayihura, hari abapolisi bandi bakuru bagiye bafatwa, hari n'abandi bo mu nzego nyinshi zishinzwe iperereza, inzego z'umutekano bagiye bafatwa, bagiye bagira ubufatanyacyaha na FPR-DMI mu kwica Abanyarwanda no kubashimuta bamwe babatwara i Kigali ndetse no kwica Abagande.
Bindi bageze bica n'abayobozi bakomeye b'Abagande barimo abapolisi nka bariya bakawisi n'abandi.
Nibyo.
N'abadepite bakomeye mu cyamba cya Museveni barabica pe, biba birebire bakoresha ry'amapikipiki n'ibindi nk'ibyo ngibyo, aho Museveni yavuze ati bakaba bamwe akavuga ngo duhagarika aya mapikipiki n'iki cyose ariko aya mapikipiki bihagarare ntihazagire amapikipiki yongeye gukora toya. Ati imvunja turazizi tugomba kuzihandura kandi akazi k'ubucuruzi kagakomeza kagakorwa neza. Komeza Jonathan.
Yes, ugize neza. Nibyo abo bicanyi bagiye bakora mu buryo Uganda, kubera Kagame yari yarahinjiye no muri polisi ndetse no mu nzego muri immigration, ku buryo banakoreshaga benshi impapuro za Uganda, amapasiporo, kujya mu bindi bihugu kujya kwica abantu. Cyane ni ibintu bigaragara bamwe no mu bagiye kwica nyakwigendera Patrick Karegeya n'abagiye kurasa Kayumba, abenshi bagiye bamwe na bamwe bakoresha impapuro za Uganda. Mu bigaragara rero abo bicanyi barabafashe, ihedikota yose barayishenye, ku buryo ikiriza Kagame mu by'ukuri ni agahinda k'amafaranga menshi yashoye muri Uganda muri ubwo bwicanyi. Ariho hari inzira y'ibikorwa byo byose byo kwica abantu muri Afurika, ubungubu akaba arimo yibaza uburyo agiye kongera gushaka ahandi hantu yazakora indi headquarter, kandi ntahazabona nk'uko yakoreshaga inzego za Uganda. Aha rero ni naho mu by'ukuri ubonera ko RNC yagize urwitwazo ngo abone icyaha ashyira kuri Uganda, ngo ko ifite ifasha abashaka kuyirwanya, noneho ikabihuza na FDLR, noneho ikabihuza n'abantu ba Kagame bakoreraga muri opozisiyo basubiye i Kigali. Nibyo nshaka kugira ngo ngarukeho. Noneho abantu babashe gusobanukirwa nuko sinzi niba hari aho wateganije wenda ko tuza kuvuga ku kiganiro cyakozwe kuri Radio Ubumwe, gikozwe na n'uwitwa n'uwitwa Francis cyangwa Francois.
Wabivuga mu magambo makeya, ntabwo nateganyije gushyiraho audio ye, ariko wabivuga mu magambo makeya rwose ibyo yavuze.
Yes, hakaza kuzamo n'uwitwa Pascal.
Yego.
Aba bavandimwe mu by'ukuri uyu Francois yavuze ku bijyanye na René, ngira ngo na avuga n'amateka ya René, ariko mu by'ukuri ndagira ngo noneho nanjye mwunganire n'ababashe gukora icyo kiganiro kuri radio ubumwe, kugira ngo abantu basobanukirwe, kuko bigaragara ko abantu mu by'ukuri batazi sisteme ya RPF DMI, uburyo yari iteye, uburyo yakoraga. Ntabwo ndi busubira mu byo navuze ubushize. Ndashaka cyane kuvuga kuri ibya René Rutagungira n'abandi bajura bari kumwe nyuma ya 1994. Nanashimire Francois yanasobanuye Rutagungira, nibyo koko rwose yashatse umukobwa w'umusaza witwa Gabitera na Silas, yari umuforomo n'uwacu. Uwo mukobwa ndamuzi, ni abana twabyirukanye n'abiwacu. René uyu rero ni umuntu twanabanye mu gisirikare. Ibyo yagiye
yakoreye hariya
mu by'ukuri nibyo, ariko noneho René mu gisirikare muri 1994 yari mu biki muri kiriya gihe cyose. Uyu muvandimwe yanasobanuye nyine uko bishe Seburikoko akaba ari sebukwe wa Victoria Bayingana, akaba umukobwa we Antoinette Kagaju, uko yamushingiye n'uburyo aba bantu bombi baje gupfa, n'uburyo René yaje kubifungirwa, n'uburyo yabigizemo uruhare. Noneho mbere y'uko twinjira muri aya mateka, René yari muntu ki? René yari eskoti wa James Kabarebe. James Kabarebe yari eskoti wa Kagame, akaba n'umunyamabanga wihariye wa Kagame mu rwego rwa gisirikare, mu buryo ibintu byose Kagame yifuzaga ko bijya mu bikorwa bitanyuze ku byombo cyangwa ku zindi mashini zivugirwaho, yatumaga Kabarebe akagenda akareba Kayumba wari ushinzwe DMI na Rwahama wari ushinzwe military police, nibo bakoraga ibyo bikorwa cyane cyane nka nyuma y'intambara mu buryo bw'ubujura no kwica abantu. René yari ari muri uyu mutwe w'abajura, aho ngira ngo nkosore Francois, aho avuga ngo bakoreshaga ngo abana ba ngo b'i Rwanda ngo bari baratorotse igisirikare, ngo abo bana bari abajura baratorotse igisirikare ngo bakora barashinze uduco tw'abajura. Ndagira ngo mukosore ko atari byo, bari muri utwo duco tw'abajura, ariko utwo duco tw'abajura twari uduco tugizwe n'imitwe y'abasirikare bakuru, aribo bakoze deployment z'abo bana n'uburyo bagombaga kwiba n'aho bagombaga kwiba. Uwo mutwe wari ukuriwe na Kagame, Kabarebe, Kayumba na Rwahama. Hakazamo na ba Rosa Kabuye.
Reka nkunganire nshyiraho aka audio gatoya aho mu gitabo cya Ruzibiza hari umuntu nyine kuri radio itahuka wavuze incamake yacyo, akavuga ibyako gaco kari gakuriwe na Kayumba Nyamwasa, byavuzwe na byavuzwe ni kuri radio itahuka ku itariki ya 10 z'ukwa gatanu 2016, aho nyine bigaragara neza uko iyo structure yabica na basahura yari iteye yari ya DMI yari kure na Kayumba. Reka mbishyireho.
na kutere kia kani nyakanga ni kigari ya fashkwe mazitina kubigira wa sivikari bara sahura bari chakarhafu haruzi vizo jienda tanga mazina ya wa sahuye ni vijo wa hatu kwaye na hawa vijanaga ujero tanga nuko ibikorwa byo gusahura Kigali byari biyowe na Colonel Kayumba Nyamwasa wahisemo abantu yizeye ko bamwunganira barimo leta na Colonel Rwahama Mutabazi Major Rosa Kabuye Major Frank Rusagara Kapiteni wa Eugene Haguma Lieutenant Eugene Rutayomba n'abandi
uwo ni Pierre Celestin Avugimana usigaye akorera kuri radio Urumuri icyo gihe hari kuri radio Tahuka ku itariki za 10 z'ukwa gatanu 2016 icyo gihe twari tukiri no muri RNC avuga nyine uko ako gaco ka DMR kari gateye akoresha icyo gitabo cya Ruzibiza naho yone ngira ngo ufashe Jonathan ijambo ni ryawe
urakoze muvandimwe Joseph rwose urakoze kunyunganira nagira ngo abantu basobanukirwe neza amateka ya Rene nicyo dushaka kugira ngo dusobanure kuko abantu baribwira ngo ni ibyaka kanya ni ibintu by'igihe kirekire abo bana benshi bamwe barishwe abandi baza kubaturukesha niko kubahungisha urubanza kubera ko byari byamenyekanye baza kujya mu bihugu hirya no hino ariho bakoreraga ibikorwa nk'ibyo bakoreraga muri Uganda ariko ari abakozi ba DMI aha muri iki gihe cyo muri 1994-1996 hakozwe ibikorwa byinshi cyane by'ubwicanyi no kwiba no kurasa ku manywa y'ihangu mu by'ukuri bikuriwe n'aba basirikare bakuru twavuze aribo Kagame Kayumba Kabarebe na Rwahama bakoreshwa mu buryo bwo gusahura no kwica mu by'ukuri ikigaragara kindi nuko uyu Rene Rutagungira yari ya ari no mu bantu mu by'ukuri bafashije mu gihe abantu ibyumba bicwaga yafashije aba umwe muri DMI kwica yarafatanije n'aba Teogene Rutayombya na Badani Munyiza mu buryo bwari buteguye cyane cyane izi deployment za DMI kandi mwibuke ko DMI yari kuriwe na Kayumba n'uyu Rutayombya yari skotiwe ahangaha bajya kwica ibyumbaho na entrepreneur Seburi Koko yaguye kandi mu by'ukuri bivugwa ko yishwe na Rene cyangwa se yatanzwe na Rene byari uburyo buteguye bwo kwica cyane abari abahutu b'abanyabwenge cyangwa b'abacuruzi muri kiriya gihe cya 1994 mu gihe cy'ibyumba na za giti hariya hose nk'uko twagiye tubisobanura ndagira ngo rero ngaruke kuri ubwicanyi bwa Rene aho bunafitanye isano mu by'ukuri na n'iyicwa rya Victor Baringana n'iyicwa rya Antoinette Kagaju umugore wa Victor noneho ahubwo icyo bibagirwa nuko muri aka gaco kaba basore babajura kandi babasirikare bakoraga ubu bwicanyi n'ubujura bakoreshejwe na DMI harimo na no gushukashuka aba bacuruzi nka Victor Bayingana cyane cyane wakoranaga na Kayumba Nyamwasa mu by'ukuri n'urupfu rwa Bayingana byaranavugwaga muri kiriya gihe n'iyicwa rye aho basobanuraga neza ko yishwe azira Kayumba n'ibyo bakoranaga muribuka neza ko mbibutse ko Bayingana yishwe ku itariki 10 z'ukwa gatatu 1998 niba nibuka neza noneho Rene yafashwe ku munsi ukurikiyeho ku itariki 11 z'ukwa gatatu arafungwa azira iki cyaha cyo kwica bayingana ikindi nabibutsa nuko haje gufatwa n'uyu mudamu wa bayingana madamu Kagajo Antoinette agafungwa muri icyo gihe aza gufungurwa mu byukuri nko yamaze mu hafi nk'imyaka ibiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri nko mu kwezi kwa mbere hari kuko yishwe amaze ukwezi kumwe ngira ngo harafunguwe nko mu kwezi kwa kabiri mu matariki nka 26 n'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri nagira ngo abadukurikiye neza ni nabwo Rene yavuyemo ni nabwo yatorotse aho Kagame mwumvaga avuga ngo yavuyemo ngo yagiye muri ibihe by'imyaka 2000 ariko yagiye mu byukuri basa nkaho bamutorokesheje ari deployment bamwoherejemo muri Uganda aha ngaha abantu badukurikiye babyumve neza Kagame ntabwo arizwa n'ubusa kuko Rene yakoze ibikorwa bikomeye cyane by'ubwicanyi muri Uganda muribuka ko yagize n'uruhare mu bantu bashimuse yo ari mutabazi Lieutenant muribuka ko Rene yagize uruhare mu bishe umunyamakuru Charles Ngabire cyaje n'uyu bamwiciye Uganda niwe wari ukuriye ikinyamakuru cyakoreraga kuri internet kitwa Inyenyeri ngira ngo ni nacyo Noble Marara akoresha yanze guta ubwo butwari bwa mugenzi we bishe akomeza iki kinyamakuru tugikomeza abantu bakurikire neza iyi story ya Rene Rutagungira na Kagame uri mwaboroga nta naborozwa nuko bafashe umuntu wishe abantu mu Rwanda mu gihugu cye akagenda akaguma noneho akamukwa nta nabivuga uko uru rupfu rwa Victory Bayingana urupfu rw'umugore we Kagajo Antoinette Rene yagize mu ruhare ngo anabisobanure ahubwo ararizwa nuko bamufashe ari umujura mwumve na perezida umenye ibya Rene kandi hari abanyarwanda benshi bicuwe Uganda n'abagiye bashimutwa bakazanwa mu Rwanda
batagira ingano
kagira uko bangana ariko akababoroga noneho kandi agashaka kubihuza kuko azi neza amateka ari hagati ya Rene na Victory Bayingana na Kayumba Nyamwasa kubihuza ngo noneho ngo abantu ba RNC ngo bagiye kurokirita ngo Rene ngo aranga ariko Rene dufite amateka ye dufite ibyo ntashaka ko tuvuga ubu ngubu tuzabivuga mu bindi bihe igihe nikigera dufitiye n'ibimenyetso by'ubwo bwicanyi na n'ibyategurwaga mu kwica abayobozi bakuru ba b'icyo gihe mu myaka y'ibihumbi 2015 aho bateguraga guhitana bamwe muri twe aha rero Kagame arashaka kubihuza ko abazi nyine ayo mateka ya Rene na Kayumba noneho bakaba ari bahuza ngo RNC ngo yashatse ngo kumurokita ngo aranga ikindi Kagame azi neza ko RNC ari urwitwazo rwo kugira ngo abone uburyo ashyira icyaha kuri Uganda na n'u Burundi wumvise ko yanavuze mu Burundi mu byo avuga ngo abo banyarwanda ngo harimo n'abari Burundi arashakira iki rero kubihuza arashaka kubihuza kubera ko yagerageje gukora kudeti Burundi biramunanira agerageza kwica nkuru nziza biramunanira noneho ibyo yakoreraga muri Uganda yagerageje no kwica Museveni biramunanira ubu rero arabona nta yindi nzira uretse kugereka ibyaha kuri ibyo bihugu ko bifasha abantu bashaka kumutera ariko mu by'ukuri ikinyoma kiri aho ngaho kidafite ishingiro namwe nimwumva aya marira ya Kagame kuri Rene muri busobanukirwe neza n'iyi mikorere icyo nshaka kindi kugarukaho ni iki ndashaka kugaruka kuri ya system ya DMI ngira ngo mbwire cyane abantu bari muri opposition system ya DMI Kagame yagiye deploying cyane cyangwa se yohereza abakozi be muri muri opposition ahangaha ngagira ngo ndigarukeho neza abantu badukurikiye babyumve neza hari uyu Rene Rutagungira yaramudiproyinze none ubu yarafashwe we ntiyabashije gusubira I Kigali hari majoro Nkubana Emmanuel hari na Captain Apollo Rutagungira rubagumya hari na Rwarinda hari na majoro Micombero Jamari izi zose ni deployment za FPR DMI Rene yarafashwe arafunze afungiye Bugande ntiyabashije guca mu maboko ya Bagande Emmanuel Nkubana na Apollo na Rwarinda andavuga Apollo rubagumya bo bari I Kigali Micombero ari mu Bubiligi niwe ukiri ikibazo kuri opposition abantu batari basobanukirwa neza imikorere ye kandi aba bose uwo ngo abantu bakibwira ibya Kayumba ibi byose Kayumba arabifite kuva muri 2015 arabifite aba bose uko bakoreraga Kigali nta na kimwe atarafite Rene amaze gufungwa uyu we yaramenyekanye kuko ntigeze aba muri opposition yagumije akorera Kabarebe na Kagame ni nawe bakoreshaga no kujya kwica no muri no muri Kenya aba bandi umwe yabashe kugera bari bashe kugera South Africa Nkubana agera mu Bubiligi na Micombero agera mu Bubiligi aba bose Kayumba yakoranaga nabo azi neza ko mu byukuri ari abakozi ba DMI ya Kagame ariko bya bintu byo kutumva ngo ugashobora kubakoresha nawe kugira ibyo yageraho ari nabyo twamubwiye n'ibi bya Micombero Micombero niwe ngira ngo ushinzwe umutungo ushinzwe sinibuka ibyo ashinzwe muri RNC
ubanza ashinzwe umutungo ndumva ariwe Tresorier General
niwe usigaye muri aba mvuze hejuru ko hari n'abandi ntavuze hari n'abandi bakidegenza hirya no hino aha rero system ya DMI ni ko ikora idiproyinga abantu babanyabya cyane cyane nk'aba ngaba bafite ibintu byinshi by'ibyaha by'ubwicanyi baba baragiye bakoreshwa na FPR DMI cyane cyane ko icyo gihe Kayumba we arabizi niwe wari uyoboye izo deployment niwe wazikoraga nibaza ko nawe yabakoreshaga yumva ko iyo misaraba y'ibyaha bafite wenda badashobora gusubirayo wenda baba barimo bakorera Kagame ariko bamukina ariko azi neza ko nawe abakoresha nk'uko Kigali bakoresha nyamara akirengagiza ko Kigali ifite amafaranga ifite ubushobozi bwinshi kumurusha ubu icyo dutegereje ni ukumenya ni ryari wenda
n'abazataha aho ndagushimiye kuzana icyo kibazo cyo kwibeshya kwa Kayumba Nyamwasa agira ngo abo yakoreshaga kera agifite uburyo agifite nayo mafaranga agifite ni namagarade kwibeshya ko ngo azabasha kubakoresha kurusha Kagame kuko ngo uziko kariya gatsiko k'abasirikare ku mugani wa Théogène Rudasingwa kariya kagendaga nyine ka gakwiza amahano gakora amahano muri RNC karavuga ngo Kayumba ngo ni umuntu wari ukunzwe cyane ngo ari populaire cyane mu gisirikare ngo akundwaga ngo bose bangaga Kagame bagakunda Kayumba bityo rero Kayumba yakomeje kwibeshya yuko abo bose yahoze akoresha muri ibyo bikorwa by'ubwicanyi n'ubujura bamukunda bazamusanga aho yagiye aho yahungiye ngira ikosa rikomeye yakoze kandi Jonathan uri mu wagiye bamukibura kimwe na bamwe muri bagenzi bacu barimo Théogène Rudasingwa ijambo ni ryawe Jonathan ubanza wagiye reka ndebe ko nagushaka kandi uko nagushaka ubanza n'ibintu bya technique bitari butworohere Jonathan ubanza utari hunyumva, waba uri hunyumva Jonathan? Ndabona ibibazo bya technique tubigize kino kiganiro tugiye tugiye kukirangiza tutarebye ku kundi kwigamba, ku kundi kwivamo kwa Kanywa Musayi Kagame, ku rupfu rwa Sendashonga. Tumva shuti muduteze amatwi tuzabikomeza aho. Ndabona Musoni yagiye kandi nkabamubuze, reka nongere nshake gatoya ndebe niba wenda byakunda, ariko ndabigerageje biranga bityo ikiganiro birongeye biranze ikiganiro. Nshuti mwari muduteze amatwi, reka ngihagarikire hano. Tubagezaho ikiganiro dusanzwe tubagezaho ubundi mu ntangiriro z'icyumweru, ikiganiro duharanire ukuri turwanya ikinyoma, aho uno munsi tariki ya 15 z'ukwa gatatu 2019 twaganiye ku bisazi by'umwicanyi Paul Kagame bigeze ku buce u Rwanda n'akarere ka East African Community. Uno munsi twari twabateguriye ingingo eshatu, arizo intambara y'ubucuruzi barihima FPDMI Kagame yashoje tariki ya 27 z'ukwa kabiri 2019 mu gihe yafungaga imipaka hagati ya Uganda n'u Rwanda. Ariko ejo bundi ku itariki ya 9 z'ukwa gatatu akaba mu mwiherero yaragerageje kwihohora avuga ngo kugufunga ngo ni kugiye gitoya, ngo kandi ngo byatewe n'ibibazo bya technique, abeshya kuko intambara yo kurwana na Uganda akoresheje ubucuruzi mu gihana n'iyo ya gisirikare yarayitangiye, kandi twamwise barihima. Mu by'ukuri tuzi icyo tuvuga kuko niwe bizakoraho. U Rwanda niko gahugu koroshye cyane muri iyo ntambara y'ubucuruzi, Ubugande bushobora rwose kubakoresha icyo bushatse, burahombera yego nabwo ntibwifuza no guhomba kuko bafite sansi y'inyungu. Ariko Kagame we ntiyumva. Kagame nyine niyo mpamvu twavuze tuti ni umusazi we, iyo ntambara yayishoje, ariko amaherezo yayo umuntu yaba ayayiruzi ntago yo kuyafora. Ingingo ya kabiri twarebye ukuntu Kagame none yivuyemo muri iryo funguro ry'umushyikirano ku itariki ya 9 z'ukwa gatatu, aho yavuze ko Rutagungira ari umuntu nyine w'inzira karengane. Uno munsi twabashe kwerekana icyo Rutagungira yari escort wa James Kabarebe nawe akaba yari umunyamabanga na escort wa Kagame, bityo nyuma y'ifatwa ry'ubutegetsi i Kigali rya FPL akaba uwore n'Urutagungira kimwe n'abandi ba escort nk'aba bakoraga akazi ko kwiba no kwica basahurira FPDMI, ku buryo rero byaguyemo n'abantu bamwe na bamwe bari bafatanyije na FPDMI muri uko gusahura no kwica bari mu mucuruzi Victor Bayingana n'urugero twatanze mu bacuruzi, ariko harimo n'abandi. Ntabwo tubashirire kuvuga kuri nyakwigendera Sendashonga, aho nawe yivuyemo akavuga ukuntu yamwishe, kandi ko ngo byose akabigeza muri Uganda. Akavuga ngo Sendashonga ngo twaramwishe ngo kubera yuko ngo kubera ko ngo yari yiteguye gutera u Rwanda ngo afatanyije na Uganda muri 1998 bamwica, akibagirwa yuko yagerageje kumwica akamukomeretsa gusa akamusha muri 1996 mu gihe batari baterana Kongo nk'uko tuzabibona, batari baterana icyahoze cyitwa Zaire. Icyo gihe rwose Uganda yari kifatanye neza n'u Rwanda, Museveni yacuditse cyane na Kagame. Muri ibyo beshya rero Kagame yaracanganyikiwe, gusa rero ntitubashe kubibona kubera impamvu za tekinike zidutunguye zidutengushye. Reka rero tugarukire hano nshuti muduteze amatwi tuzakomeza ikiganiro ubutaha, tuzakomeza ikiganiro ubutaha. Mutwihanganire, mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera, ubuze muri studio bikanyobera bikananira kumugarura. Ijoro ryiza rero aho yeje
Atiringanje yagiterekane no gukomba imbaraga tubungiye gufata birwa muri mahoro gamba rukomendera abanza n'itsinzari. Ndi kumwe n'imparirwa mahinga rutsinzwa rwo mu ngabo z'imbere umuhungu wa cyabari twimayisha bitwara. Kuri mashyiga ndabuko ubukombe bw'inkiniza ruti ndakubwiye rutamo ndakuba rutanga rw'amaboko urwanda tubaye ndahanishwa mwana ndanje rwa nyumba. Mazia Mazimaruari is the Democrat in Hambara community. We need to realize that he can't even get any very American. There is some more against the other than the government of 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 the I got I'm going to go to the house. 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 I'm going